Legend Music.
Rapa, Olik.
Breezy River on the beat.
Nebo aido kubando rekesha pupati nshikala aido. Nebo asela na yemu ya kupango uchushi wa babaiko. Ama beji, diamond eka pamuvili brain ni bible. Bombera rimu, kwa wula problem no ishibolo mailo. Nebo aido, bachao nshikala aido. Nebo asela, kapango uchushi wa babaiko. Ama beji, diamond eka pamuvili brain ni bible. Bombera rimu, no tusha ndepeka nisha rimu mailo. Na ishiwa fene victory, fact pano ni nebo vi. Vale papa, wachiri mu e, nisela po kare ndimu b. Nuwebo yo, ndimu g, kumara pa wansi ndimu v. Rapu ya di lole na iposh, nubo mfeno kubwa kwa ndimu t. Positive competition inga kutia nsesha kwa di welcome. Notingo lefu attention in plus, temiri tariwa riweka. Lole la naine kakasa nike zote tule njita tuweta. Uhuna nganinga waisa povertive motivation weka. Kishuwa no kubwa po mumanyuzi, chaku nkapo ya wamaruzi. Dabumbe shapa ni nebo yuzi, marapu batu ene shpanga losi. Gana panga losi ni business, kafia chitikefe ni big mess. Mwaringira nomba ni nchito, kundole kesha po yu too late. Rengia paweka la feba lepisha mwachefa chito yu tafinse kesha. Na wajaja mumi mwoneke la chafira la kulwa sana shinse kesha. Oh, umiti mamwari wa etwed, batu kuchinga fe success. Yandi ni wala, that's why inga nashite succeed. Vena wafiru wa itonse fesha. Nebo aido, kubandole kesha popati nshika la aido. Nebo asera na yemu ya kupango uchushi wa babaiko. Ama beji, diamond eka pamuvili brain ni bible. Bombera rimu, kwa wula problem no ishibolo mailo. Nebo, aido, bachao nshikala aido. Nebo, asela, kapango uchushu bubaiko. Ama beji, diamond eka pamuvili brain ni bible. Bombera rimu, no tusha ndepeka nisha rimu mailo. Naleta mbafe mumira, peri chinjanda tambika na pa TV. Ama secrets, njabafe mic natuwa kumananda batoka TV. Dolesha pariba baka punangumbone kafeneka rimu. Ama guys kukunu mayanji ni backbone. Inshoti ntilefe ni soka team. Na rivengiri la mkupo kesi kuna veka raponga robari. Before nshirai sabale pepafia mabora kuntamonga rosari. Eko na fumi na pekutari. Tarifika na senda molubari. Gemu ya lelo leela ini. Na choke ndefika nombari. Varia bala fulo po mulandu na liruko content. Varia mulu bawe makula sorry ndiriko consent. Drive ala konka sana so ala sangwa na consent. Jimbe fya maara sorry narire kakamane so send. Ngandewe wanji mukadi kula mbonanga motivation speaker. Usha kwa tafua achievement pata fua wanti kubiliva. Playlist chinje ishombe ni kutirita. Bale mwona tirani last time pati nchiri konda leta.
Shoutout kuri Bonsa Masters Ghetto Soul.
Energy Taifwa. Energy muri ne Taifwa. Energy Taifwa. Aido, bachao nshikala aido. Nebo, asela, kapango uchushu bubaiko. Ama peji, diamond eka pamuvili brain ni bible. Bombera rimu, no tusha ndepeka nisha rimu mailo.
Legend Music.
Legendary producer Breezy River, mash up the beat. It's Breezy River on the beats.
Your favorite boy, Breezy River on